musow b'u pari tuma jumɛn? Musow b'u kunda seli ɲɛkɔrɔ? Munna sukaro tɛ sɔrɔ? Mɔgɔw bɛ sukaro san k'a mara sunkalo ɲɛkɔrɔ. Sani ka samiya se, cikɛlaw bɛ mun kɛ? Cikɛlaw bɛ forow furan k'u jɛya samiya ɲɛkɔrɔ. Mɔgɔ bɛ ndelefiniw san fonɛnɛ ɲɛkɔrɔ wa? Ɔwɔ, mɔgɔw bɛ ndelefiniw san fonɛnɛ ɲɛkɔrɔ.